Umoya wenkosi, umoya wenkosi wamthathu yenzekile, wamnyusela entabeni. Umoya wenkosi, umoya wenkosi wamthatha yenzekile, wamnyusela entabeni. Wajikela ngaphaya, wajikela wabona mathongo. Wajikela ngaphaya, wajikela wabona mathongo omileyo. Wajikela ngaphaya, wajikela.